feel alright, alright. We be back and forth all night Sex na kwa mori every time took a fight. Time passes slowly paka tone morning light. You know what it's like. You so bad with the body like that. Hatan kwa ke kila mkao, girl, you throw it right back. Slap that booty cause I know you like that, huh? And I'm a hiri, utasema hi hat. Big daddy, tayari I'm deep inside your body. Macho nazungusha na unaza kutalk dirty. Semu nataka kwa na mchizi all the time. Kwa sababu nachofanya yo ipata long time. Take it easy, girl, now let me do me. Just lay down, nigga, nation, what it means. Open them legs, utasema make a peace sign. Leave me the speed, utasema nendesha knee sign.
Utafika wenda ko, mina kupa size up school.
Shina dana tuja toka Gai kula mjani na watana tuwa smoka Kitandana na vugara gara kama nyoka Sex so heavy, taki kuondoka Hata kusimama wezi na iseta dondoka Speedy mitamia na mkimbiza kama soka Came so many times baka na isamisha choka Yeah, lala kifuani upumzike Kama shuka kwa mikono kufunike Wala usijari na chutaji turithike Sema popote unapotaka ni kushike Ugurudike na unambie kitu gani usinifiche Kama unaitaji round 3 tukinukishe Tuanzia chumbani jikoni tukamalize Nioneshe shara tuya mwili minilianzishe
Pole pole utafika yeah.